I shot the whole of them dead. None no love. Ghost Empire. Jolilanda.
Hey, secret. Secret.
Jomo Saba Yangu Lila Danze. Bionyo Mia Yanyo Meza Danze. Bazadebe Yabanda Ga Danze. Nesimye, Nesimye.
Ewe Sudi Anange Naringa Kwe. Tona Laba Nenda Vyeo Anke. Olimba Kuwate Yakate. Kamwechai.
Quantity over quality. Yalino Kusala Wale Mutageti.
Na quantity ya tekeo
na lina quality ya lompalana
ompalana olokubanga omusaja anjagala kichompalana ompalana olokubanga omusaja anjagala
na ompalana ompalana olokubanga omuyaye anjagala chompalana ompalana olokubanga omuyaye anjagala
yuna zabirina katonya zagarina omukwano kunina gujuza ne kalina avunjirina sentenzirina nekafiga kamukubisa ya zakalina
kobengo bilina empisa tolina obudde tomuwa katiwe soti kobengo bilina empisa tolina obudde tomuwa katiwe soti
quantity over quality yalino kusala wali mutageti
Nalina quantity ya tekeo
Nalina quality ya lompalana
Ompalana Olokubanga omusaja anjagala Kichompalana Ompalana Olokubanga omusaja anjagala
Na ompalana Ompalana Olokubanga omuyaye anjagala Chompalana Ompalana Olokubanga omuyaye anjagala
Siriba nena basaba budata You know me a better Bienina, biolina, biolina, biolina
Yuna zabirina, katonya zagarina Omukwano kunina, bujuza nekalina Avunjirina, sentenzirina Nekafiga kamo kubisa ya zakalina
Kovengo virina, empisa tolina,